me come, you nigga second, I like you to take you, to take you. You are my refuck to my beautiful, I like you to bet you, to bet you. I stand in the air, can nobody understand what I'm doing, what I do here. Never make it my beat, I'm still not so loud, my baby, yeah. Sema zemi selanga, baby nga kunonya, nga kuwenja. Nilienda kwa pipa ni kati epeti wanja, tenku twale. Baby nabi nabagaka, habari na yesimbi ye, bali kutwala. Choka ulina amanyi, akachusa emia kanze nefuka mana. Sasa masho ukageuze, umarizi miaka zote. Kumenipeneza ina mwili, kumebadilika. Unatawa ya mapenzi, unachokimiza huma onoye ya ndweze simatuka. Hazina baya mbuka, unoye yanko vya mbuchika. Amaziga kababu enembeka. Sometime I may say to genda, masha unani kodo wa kodo. Baby kakukamba kweto dukaya, abalabe bali kusula mama. Baby olina manyi, hakati use miaka, nefuka mwana. Baby bulichisela, wembila nawe, onyumiza stories. Umutima ukwange, kwali kwa lwazi, kwa kwa mtongo. Wewe ni kinwaji, chinachokimbiza kiu kwenye tumbi. Cheza kama mbaruju, tuchiunganishe baby. Ni wewe nilie mpata, ni wewe nilie mona. Wote marafiki bana nishekelea. Oh, oh, mzuri kama mtoto aliyepotea. Oh, oh, mimi na wewe babe tunatembea. Oh, 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 siku zote baby, siku zote ninakuona. Zinabelanga baby ngankaba, ngankaba, kabila kweja nati. Zinabela usiri ngansinda, ngansinda, ngansindi lakwe nawe. Baby yori na manyi, hakachi use miaka, nefuka mwana. Baby bulichisela, wembila nawe, onyumiza stories. Baby wafuka doni, apela ne doni, wafuka doni yeni. Umutima ukwange, kwali kwa lwazi, kwa fuka mtongo. Unomana zenapu na mtoro, the pics you like and follow. Umuganda nesema kukiro, atapa kumulunchi ye, afaosa. Sometime ida kolion bambino, chombi gelo talaka skankino. Chuma biebi na kunda mnonga, puna mabiebe, mabiebe biebe. Baby yori na manyi, akachi use